radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizwaho na Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ari nacyo cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023 mbifuriza kuzagiramo amahoro. Ndaha ubunani ababyeyi babuze umwana mu mwaka w'1994. Uwo mwana yitwa Kayitesi Godance, akaba umukobwa wa Rufuranya. Turashakisha abana baburiwe irengero bakomoka mu Rwanda no mu Burundi. Uwo mu Burundi yagaragaye bwa nyuma ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turumva umuryango we, twumve abamwakiriye kugira ngo tumenye irengero rye. Mu Rwanda havuye abana babiri muri 94, Uwamahoro Vanessa na Ntacyurutimana Jules bajyanwa muri Canada. Imiryango yabo irabashaka. Turashakishiriza mu babikira bajyanaga abana muri Canada, turebe n'uko bavanwaga mu Rwanda, tuganire n'umwe mu babateguraga.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga kw'ijwi ry'America. Ikiganiro kibimbuye umwaka, nababwiye ko mbaha ubunani. Ndabuha ababyeyi mwese muza munsanga mushaka abana banyu mwaburaniye mu mahina. Ndabuha ababyeyi babuze umwana witwa Kayitesi Godance batandukaniye Itumba Ibutare bahunga muri 94. Umugiraneza wamutoye ku muhanda wa Tumba Nkubi amumaranye imyaka 28. Hari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Tabu Christine, atuye mu karere ka Huye, akagari Karukira, umudugudu wa Kanazi. Uyu mwana Kayitesi Godance umufite kuva ryari?
Yewe mufite kuva nyine 94 mutoragura.
Wamutoye he?
Irango. Ibutare hano ahantu bita mu Irango.
Ndaharuzi mu Irango, ndahazi. Ubwo hari mu kuhe kwezi?
Nabwo nibuka ukwezi. Sinibuka ukwezi, ariko ni muri cya gihe kiri cyane nyine, namwe muzi.
Yego.
Kiri cyane, akana kanyaragurika.
Kari gafite imyaka ingahe?
Nabona agasa nk'agafite imyaka 3 nuko kari kananutse, ariko yenda yari irenzeho. Ubwo rero umwana tuguma ndamwiruka nkana tukambuka tujya ahantu bita Musange hakurya y'Irango.
Yego.
Tuguma nayo hanyuma bikomeye, natwe turiruka nkana tujyana na za Kongo duhunga nyine kongera kugarukana. N'ubundi agafite n'agakumi kakuze nyine, ariko hari igihe nkareba nkagira agahinda, sinzi umuntu wandangiye atyo. Rero andagiye atyo nyine bimubabaje nawe, ku buryo umuntu areba umwana akamwibazaho. Arandangira ambwira ati binki, ati binyandikire ku rupapuro ndareba ukuntu mbigenza. Nandikira agasaro, yakambwiraga agasaro sisobanukirwe jyewe, ariko ubwo mvise menya ko ubwo yabitanze nyine.
Yabiduhaye. Ngushimire cyane. Nyemerere mfate kano kanya Madamu Tabu Christina, ngushimire urwo rukundo wagize, ugafata umwana ukamuhungana ukamujyana muri Kongo ukamugarukana mu Rwanda ukamurera. Imana yamukomeje, nawe ikagukomeza mukaba muri kumwe, iza nagufasha kugira ngo ababyeyi be baboneke. Unyemerere nkubaze kugira ngo dushobore kumenya aho ababyeyi b'umwana bashobora kuba bari. Uburyo ndi bukoreshe no kuganira nawe gatoya. Mbwira, wowe warutuye hehe muri 94?
Ye, muri 94 nari ntuye i Musange, hakurya y'uwo musozi wo w'Irango nyine.
Yego.
Ariko nkajya ngera na za Matyazo na Ngoma kubera akazi. Naho nari ntuye, ariko nanjye maze kugenda nyine, nanjye natwaye abana iyo ngiyo muri Kongo mu majyamba. Byari byose bya Kayitesi bivuyeho, natambutsa n'icyo kibazo cy'abo ngabo babiri.
nabana bawe nabo urabambira nabo tugufashe kubashaka
nabana mbere nyina wabo nyina twara abanyarapfa na se yarapfuye ubu nyine nange nige nsigaye bibigenza apfira
oya kumurima ndakuragira
yego
abo bana babiri basigaye muri Kongo amazina yabo nayahe
umwe yitwa Ruiz Uwizeyimana
yego
bo bari bakuru rwose nyimba banariho ubu n'abagore hari sindizi undi yitwa Korodina iradukunda Korodina
yego
babiri twaraburanye nyine n'ingari Imana yampaye ingurane ho kwa itese ariko nawe numva mfite agahinda ko kwibona utungu uko amaze gukora akibona akitekerezaho gutyo nubwo akunda guceceka ariko mbona ko ndareba nkabona agahinda dusa nk'abagasanzwe
birumvikana none Kayitesi umutora uravuga uti yari afite imyaka itatu ugera nabyo ni ukugereranya ntabwo yari azi kuvuga iryo zina rya Kayitesi ni we wari muhaye
iryo zina Kayitesi we ni we wari tubwiye ko yitwa Kayitesi Godard
yari abizi ubwo rero iryo zina yakubwiye ari ryo yego
ari muto yambwiye ko se yitwaga Rufurayi nawe ntazi ko yanarindiye no kugeza isaha niyo narimubwiye ntiyamenya ko yanarindiye
Rufuranya rishobora kuba ryo zina rya se
ryase iryo zina yararindiye nta kindi yambwiye ko se yitwaga Rufuranya ibyo ngibyo nta kindi se nakubwira kuko ntabyazi
abantu bari bahungiye aho ngaho mu irango kuri uwo muhanda ugana ku nkube abenshi bari baturukaga mu kahe gace ugereranije
buriya cyari igihe kibi abatutsi bitwa nyine nicyo gihe
ndasaba bumva radio Ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ndi kumwe na Tabu Christina umubyeyi watoye umwana mutora mu irango hitwaga Butari icyo gihe abo mu irango n'abahaturiye wabazi umugabo witwa Rufuranya waba wari ufite umwana witwa Kayitesi Godance wari ufite hagati y'imyaka itatu nine muri 1994 icyo gihe yaza hano ku Ijwi rya Amerika tukamufasha kumuhuza n'umubyeyi wamureze mubyeyi Christine Tabu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa abanyarwanda bakumva muri aka kanya iyo mbonye intwari ndayirata nkayirata ku mugaragaro abanyarwanda bakora ibikorwa by'indashyikirwa banyura mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbavuga ibigwi nawe wabaye umubyeyi mwiza wakoze igikorwa cy'indashyikirwa urerera u Rwanda uwo mwana ndahamya ko Imana izamugororereka kugororereka muha abavandimwe abumva Agasaro Kaburaga muri kano kanya mwese muhanahana makuru ku buryo uyu mwana tumuhoza kandi mufashe gushimira Tabu Christina
murakoze cyane nanjye no kunezerwa ntazi nuko bizagenda ariko ntangiye kunezerwa
itangira unezerwe wakoze imyaka ibaye myinshi 28 urerera u Rwanda urerera uwo mwana rwose turi hano kugira ngo tugufashe kandi urukundo wagize no kumva yuko umwana akeneye ababyeyi kandi n'ababyeyi bamukeneye akeneye no kumenya umuryango akomokamo ntabapfira gushira ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho niba abo babyeyi be bakiriho hakaba hari abakumva niki wumva ushaka kubabwira babwire nk'amakuru makeya ya Godance uko ameze babwire ijambo akajambo k'urukundo mbere yuko ngusezeraho
kajambo k'urukundo nuko nyine ndamufite ariko mu gihe mba mbona ndishima kubera ko mfite umwana w'umukobwa ariko ntabwo ajya kubagana nawe wagira ngo aho yakuriye azi uko ameze wati nta n'umwana mwiza ariko nde nikoye umutwaye w'uko yahebuye gahebura n'ubwo mpari nanjye ejo bundi imodoka yari igiye kunyica mbona sinsenda ndagaruka
komere
urumva iyo ntemba zacyayifite
iyo ntemba uzayivurwa n'Imana kandi nabantu abumvira rw'i America muri kano kanya ni benshi ndagushimiye kandi nshimiye uyu mugira neza wagufashije kugira ngo akutugezeho kugira ngo dushobore kukumva no kugira ngo tuganire ndagushimye cyane kuri kano kanya ufashe kugira ngo umbwire makuru ya Godance Kayitesi nongere nsaba abanyarwanda aho bari hose wabazi umugabo witwaga cyangwa se niba kiriho na witwa Rufuranya wari ufite umwana w'umukobwa muto ya muri 94 ufite hafi hagati imyaka 3 nine witwaga Godance Kayitesi wahungiye mu irango rya Butare agahungana n'umugiraneza wamugendanye inzira ndende akamugarura i Rwanda uwo nguwo rero anyuha no ku ijwi rya Amerika tumuhuze n'umubyeyi Christina Tabu ngaho rero ngusezeyeho uri umugiraneza ugira amahoro y'Imana
yo murakoze cyane shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
ikiganiro agasaro kaburaga mucyumvira ku isi yose kuri internet kuri waye shatu akadomo radio atuve wa akadomo com no mu Burundi kuri shortwave kuri metro 1922 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 ndakira Isidore Bayubahe ari muri commune Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi arashaka kumenya makuru ya mukuru we Ismaël Barakamfitiye yavuye mu Burundi dore hashize imyaka 27 yagiye kwiga mu Misiri nyina aracyamutegereje Isidore Bayubahe ari ku ijwi rya Amerika
Isoye umuvukanyo wanje mukuru wanje yaje muri Amerika igihe kinini nya kuva muri 1995
yego
ni ukuvuga icyo gihe yaje avuye muri Egypti icyo gihe rero aza ashyira muri Texas twebwe twarumva amakuru yuko ahari ameze neza tawasi ariko kuva muri 2005 twasubiye kumva amakuru yiwe yuko yagihari canke byamubayeho
uwo mukuru wawe yitwa nde
Barakamfitiye Ismaël
kuva yava mu Misiri akagera muri Texas mwarandikiranye
okay igihe kimwe yarigeze kwandika aradusuhuza nyine aranika amafoto yiwe nubwo ngo amaze gushika muri Texas amakuru yiwe twayumva ku bantu babitubwira ko ahari ameze neza tawasi aho bije gihe twasubiye kuganira nawe byarangiriyeho
ajya mu Misiri muri Egypte yari yagiye kwiga yari yagiye kwiga iki
idini ya Islam icyo gihe bagenda bajyanwa na idini ya Islam
hanyuma ajya muri Texas se naho yari yagiye kwiga idini ya Islam
oya ngira ngo yagiye gushaka ubuzima nyine nk'uko bisanzwe abandi bose bagenda
muri icyo gihe mwandikiranaga aboherereza amafoto yari umuntu ubona washatse wakuze ufite urugo cyangwa se yarakiri ingaragu
nyine yari umusore na rugo yatafise nyine yari ukunyine
niba ari mukuru wawe ushobora kubuza imyaka ye yavutse ryari
yavutse amene fa sutande
okay muri 72 uri kuvuga yuko afite imyaka 55 mufite ababyeyi
mama papa yarapfuye nyine we yapfuye kera 92
yapfuye mbere yuko mukuru wawe Ismaël ajya mu Misiri umubyeyi wanyu muri kumwe yitwa nde
yitwa Nakwikwi Anna Marie
none nta bandi barundi uzi muri Texas hari abarundi benshi ntabwo wigeze ushaka kugerageza kugira umurundi utuye Texas wabaza uti nta makuru ya mukuru wanjye mwamenya
okay bariho hari umudamu yasukiye ko yitwa Era uwo Era ngira ngo ushobora kuba mumwumva ndabaye nimero ziwe twaravuganye nyine vuba nyine mu mwaka niwe yasukiye ko nyine avuye mu Misiri arahaba nyine aransigura uburyo yabaye arambwira ngo mwene wanyu yari umwana mwiza yabana n'abana banje neza anera nk'umwana we wanje rero sinzi ukuntu byagiye kumugendera arahava agiye kuhava twasubiye kubonana mugwe mu nyuma ndiko ndamubaza aramurondera aca ku bantu nyine bo bagenzi biwe abitwa ba Salomo bo bakongomani aravugana baramubwira ukuntu yabuze sinzi rero ukuntu yakoresheje nyine uburyo ki yabikoze sinzi uko yabikoze arambwira ngo mwene wanyu ariho ambwira uko nyine acansaba amafaranga ngo rero ngo dore amafaranga ngo mwene wanyu ngo uzomubonye ngo kugira ngo muganire ngo bisaba amafaranga ngo urabona ngo ubundi mu kazi ngo mandiko nakora akazi k'iwanje ngo si ku kazi naba ndiko nakora ngo dore amafaranga ndamubwira ati mama wowe uri umubyeyi wanjye uri nk'umubyeyi wanjye ujya mwene wacu yabaye iwawe neza nta kintu yakonone natwe mama afanya agahinda imyaka ni myinshi kuva 94 ntarasubira kumva ijwi ryiwe ntazi n'uko asa ahari adahari abyumva uko twashaka mudufashe mama azotuma apfa yumvise yuko umwana we bavugana niba ari ikibazo yagize cy'ubuzima nacyo ubwo twumve ko hari nta kibazo ngo yango nibyo mubwiye nyamu mama yitwa Era avuga yuko bavuga yuko misezi yatwara ya Lydia Poland w'abadamu afite n'isiramu ry'ugwaruka atwara avuga ngo rero araranka nyine camvuga ati sawa reka ngerageze ndabe ku bandi bantu bumfasha niho rero naronka zina nimero zanyu avuga ati raba avugana n'uwo umumenyesha makuru ari Londres kugira ngo wumve ikintu yagufasha kandi
bayubahe urambwira ko uyu mudamu uyu murundi kazi Era uvuga ko afite amashyirahamwe y'abarundi bo muri diaspora yubora urumva n'umuntu uzwi ariko urambwira ko yagusabye amafaranga kugira ngo agufashe kuguhuza na mukuru wawe
cyane yambwiye ngo amafaranga mbere icyo gihe yahise ambroka ndamubwiye n'amafaranga afite twe turi bakene papa yarapfuye amafaranga twaronka muri imisezi ubu ntibakiriya duha twarakuze ariko nta buzima bwatari dufite ku buryo bw'uko twaguha amafaranga yo kurondeza umuntu ariyo muri amerika
yari yagusabye amafaranga angahe
bo ni ukuvuga ngo icyo gihe nkimubwira ko ata amafaranga ise ata amafaranga noronka yahise amupfira telefone ntiyasubiye kumvugisha ibyo yagenze uko
Isidore bayubahe urakoze kuza ku ijwi ry'Amerika ikiganiro agasoro kabura gakutwitabaza kugira ngo tugufashe gushakisha mukuru wawe niba mukuru wawe barakamfiti yakumva muri kano kanya aho yabari muri Texas yabari muri Oklahoma cyangwa se mu yindi leta ya leta zunze ubumwe za Amerika niba akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mu munota umwe
murakoze cyane kino mubwira nuko tumukumbuye hari igihe kinimenya tutamubona niba hari yotwibwira ko hari hanyuma akaganiriza mama n'umuryango wiwe muri rusange ko intuntu cyangwa intimba iri mu kumwica wowe mama avuga ngo imana yomfasha ntapfa numvise umwana wanjye niba mpfuye neza ubureyi asa nk'uwishwe n'intuntu kandi tubasaba yuko nkamwe mugira icyo mudufashije kugira ngo natwe tugire amarira agabanuke kubera ko umuvukanyi wacu yaba yabonetse yego gutyo imana yabikoze kandi turabashimira kandi nawe turabashimiye ko mwatwakiri twemera kugirana ikiganiro natwe imana ibaheze gisa
urakoze cyane kuba waje ku ijwi ry'Amerika umubyeyi umunkomereze umubwire yuko tuzamufasha gushakira umuhungu we utiyo ntimba mubyeyi ntikuganze akomeze ategereze yizeye ngaho rero nawe Isidore bayubahe ugira amahoro
murakoze cyane
agasaro kaburaga
tumaze kumva amakuru twahawe na Isidore Bayubahe twashatse Madame Ella Uwimana wakiriye Ismail Barakafiti yageze muri Amerika nayahe makuru amufiteho magingwa ya nubuhe bufasha yahaye umuryango we ku kihe kiguzi niba ari hose ari hehe nahamagaye Madame Uwimana Ella atuye mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya Amerika Alo.
Alo.
Wi nabugize mu pfasoni amakuru yanyu.
Namahoro.
Muramba barira mba telefone kare mu gitondo ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika.
Ego me.
Ndi mu kiganiro agasaro kaburaga. Narimba hamagaye kubera ko hari umwana w'umuhungu turimo kugerageza gushakisha witwa barakamfitiye Ismaili.
Ego.
Bambwiye yuko igihe yageraga aho ngaho muri Amerika mwamwakiriye murabyibuka umwana muramuzi?
Ego.
None amakuru ye mwamwakiriye gute yari muntu ki?
Nibande bari kubara mushakisha ni wabo.
Nabi wabo bamushakisha.
Ariko babo banyuzeho uyu mwana yari umusore chapa mu ntara ya Ngozi ngira ngo ni komine gashikanwa.
Yego ni komine gashikanwa.
Eko yabwiraga hanyuma kubera nageze ngaha a mu 1998 hanyuma yaratuye aho dutuye kubera nanje ndi umunyengozi ndavuga nti okay ugeze mu biwanyu rero mwana tumufata nk'umwana araba muhiri wacu hanyuma arava aho twabaga agenda kwimukira mu yindi leta yo mu Minnesota aragenda gukorayo amara y'igihe hanyuma ubuzima buramukubita aragaruka yatakaje akazi hanyuma araza agera muhira ariko yaje umenga urabona ibintu by'abasore yari yafatanye n'abandi basore ibiro nyimba bakaguma bagenda nyimba bagiye mu biyayura umutwe mba bagira gute ntabyo nzi ariko umwana ukabona ubwenge bugenda umenga ntibugenda neza aho o araguma muhira turamutunga kugeza muri 2005 2005 niho yava ngaho iwacu aratwandikira aratubwira ati rwose mwatubereye inshuti mwambereye inshuti munakira nk'umwana atariko ubuzima ndimo ntabwo nabangibana nabo ati rero njyewe ndagiye nje kuraba iyo nzoba aragenda yimukira mu yindi vile yo muri Dallas na Fort Chani Fort Dallas Fort Worth ni muri iyi leta nyine mugabo ni n'amasaha nuvuye aho tuba aragenda rero abayo bamwe baratubwira ko yarigeze yarabaye n'umuhomulesi arabura n'ahaba amurara hoyi turamubwira ntabwo wagaruka ngo yarabwo nakongera ukaruka kubera ingeso yari afite nyine yamaze kwinjira mu muti yayo umutwe ngira ngo hanyuma atangura nimba ari ibintu by'inzoga bakazabara akama ya ngo akanywa akaboregwa sinzi ibintu byinshi nagenda numva ntogira kuko nazambaza abantu nkabwira abantu bamudutorera baravuga ati yo ujye niwe ukimushora yabaye murarahoyi no kurara mu nzu sinzi ko yashobora kubikwemerera mugabo kubera ava iwacu 2005 ntigeze ahindura adresse kuko yaciye w'umuhomo yaciye w'umurara aho ntiyagira adrese ndunge adrese ya nyuma yari afise yari adrese y'iwacu ndumva baramurukira amaketi amaketi aza usanga bamwishuza aho yagiye amafaranga afatwa aja mu gasho akava yatarishe imiduga akagira impanuka ntarihe n'ivyo bintu usanga bagumbarungika hano jewe rero barampamagaye mwene wabo arambwira ngo sinzi umuntu ngo yababwiye kuko narinda mu ndamubwira nanje ko ndamuzi barambara ngo bafashe kumushakisha ndagerageza ndahamagara polisi turonzanye nde nk'umuntu yatakaye ndahamagaza aho hantu yahora aba arambwira ko atawe kabisa hama barambwira ati wahamagaye nabwo ariho wati nukuro ndazanye nimba yaratakaye niba yaragize iki ariko abamuzi bavuga yuko nyine ibyo bintu by'urwo rumogi nyimba yararunywa kanarucuruzaga ibipa ariko yigeze kugira ikibazo rero n'uwo yarucururizaga cyangwa abo barusangiraga rero sibizi hari umuntu we yigeze kumbarira arambwira kubera nawe nyine yari umuntu nyine w'inshuti zacu nabwira yari yarimukiye kuba aho hantu babaga ngo yamubonye ambwira ati we ambwira ngo baragerageje ngo baramugurira itike kwabwira ko atashe i Burundi arango baramwohere baramuhaye itike kugira ngo agende i Burundi mu kuvuga icyo gihe nta bintu hazi niba yaragiye niba atagiye nabo niyo nishyuye bamuheruka nayo makuru ya Ismail
mvugana na murumuna we Isidore Bayubahe koko yambwiye nk'ibyumbwiye yambwira ko wamwakiriye nk'umubyeyi kandi ukamufasha ko nawe yagufata nk'umubyeyi ariko araho yageze uvuze ibyo byo kugurira kugura tike araho yageze yarambwira ngo waramubwiye ngo ntabwo wabona umwanya wo kugira ngo umufashe kumushaka ngo nimba bishaka aguha amafaranga umufashe ibyo ni ibintu yavuze abeshya cyangwa kuko warukeneye kwa guha inkunga
amahera na mwakagwa yakureye umuntu burunda tisa mutara
inangi byari byanyubeye
wope turumva nuko namubwira yuko nagerageje kuno kose shobora bikankamubwira ko atabundi buryo twarondeza wakakumaka gira ndamubwira nibo bishaka ari ubusa uzarondera amafaranga muzarondera uburyo mukora ubushakashatsi ukumva ino maze guhamagara polisi kubisanzwe bafise anuza ama information yose narahamagaye kugana barabibura mbara nabwo naje kumara imisozi ndiko ndavuga ngo ndondeze umuntu
birumvikana
gusurumva kubera nk'ayo makosa yose amwagira biragoye kugira ngo ube wa motora ukumva nta wumenya nuko ibintu byose byaba bimeze ntabwo bifuduse cyenda mwaruka muri 2005 polisi bambwiye ngo igihe ni kirekire cyane ntacyo banabikoraho cyane ntacyo babona
ni ukuvuga ko polisi y'Amerika iyishakishije igashyira izina rye muri icyo cyuma kibika amakuru ntabwo wabona izina rye ntirizamuka ntibaribona
ngo ntabwo wabona hari urumva ko yari umupolisi ntagira hatuye ntagira adresi none se ntaragerageje birango urumva ntagucamara ari igihe cyose ko ndarondeza umuntu ntabivamo
oya birumvikana none mu mabaruwa ugenda ubona bamwandikira hari ibaruwa bya nyuma bamwandikiye yaje aho ngaho yanditswe muhe mwaka
ahubwo nubirahari yarayije nyimba rijya hejo
noneho iyo yarayije wayifunguye
sindana yuko
wambabarira ukayifungura niba iri hafi iyo bari ukayifungura tukayirebana nkakubwira icyo nishakira nkakubwira impamvu nibwo nkubaza ibibazo yifungure ndakubwira
mubaba wawe kabisa ko warabaye uwo mwana yarambabaje rwose mbatsare
iyo baruwa niba uyifunguye yoherejwe nande kuri adresse y'uwo uyohereje ninde wayohereje
adresse yavuye muri MedStar Mobile Healthcare
itariki yandikiweho ni iyihe
December 19, 2022
rebaho kuri subject baravuga iki ku impamvu iyo baruha
avuga ngo Dear Ismail Barakamfitiye on behalf of MedStar Mobile Healthcare, the emergency and non-emergency ambulance service provider for 15 cities in Tarrant County, Texas. We are writing to inform you that we recently suffered a cyber attack affecting portions of protected health information for individuals we have served, which may have included your information. On October 20, 2022, we experienced issues with our network system. We promptly investigated and determined that a third party has accessed our network. MedStar is providing this notice to give you no more information on what happened and what we are doing in response. Okay. Ariko baramubwira yuko habaye abantu binjiye kuri system yabo. Bakaba baragize basubira kuba barashitse amaboko kuri information z'abantu kubera nabo ari mubo bafashije muri kera bariko amainformation ashobora kuba yaribwe renje bari kuvuga mu byo bavuga
yego iyo baruwa birumvikana yanditswe mu kwezi gushize ariko abayanditse kubera ko bari bamufitiye amakuru y'ubuzima bwe bakabimenyesha ni ngombwa ko ayimubwira nagira ngo ndebe niba bashobora kuba bazi ko ari hakiri ariko yarahabaye ariko ntabwo ari hakiri kubera ko yarahavuye aza kuba iwawe arongera iwawe aho yagiye n'ubu ntihazwi no kuvuga yuko address ariho na n'ubu ntawuyizi
iyi address yavuye ngahe iwacu agenda muri 2005 kuko cyo gihe niyo Nari tuma ikintu cyose bibonekana muri system igerekana ko atuye hanga. Ari kurumva yuko ye muri taranti taranti. Aho nyine yaratuye. Mugabo ndiye kugendura address. Urumva ko hariho yavuriwe. Yeye urumva ko yagiye nta ambulance.
Muyandi mabaruwa wabonye nta baruwa wabonye isa naho imwandikiwe vuba ku buryo dushobora kwemeza nko mu myaka ibiri ishize yaba kiriho
oya hagiye kirekire
nta nimwe ufite yerekana ko yaba kiriho
no nta nimwe berekana byose berekana bavuga ama ibintu yakoreye hariya amakosa yakoreye yo gisusanga aramahera yo muri Scotte aho baje kugenda kwitaba muri Senare n'igishure ningo muri za 2008 za 2009 sinibuka nuko ari 2009 ntabwo nibuka cyane ariko n'igihe kirekire kabisa ataboneka nanje naguma ndaba haraba yuko bari ama service n'ibura ibintu biba yarakoze vuba ntacyo kimwe cya vuba kiza
none abo barundi bakubwiye ko bamufashije bakamugurira tike
n'umukongo
uwo mukongo yitwa nde kujya numve nimba muzi hari abakongomani b'inshuti zenzi b'abayisilamu banagaho ngaho muri Kongo muri Amerika
uyu wundi si umuyisilamu nawe nyine yakoze ibyo akorana n'abana be ariko nawe nyine atuye ngaho hejuru niwe twahora tubiganira ko kubera yabona uwo mwana yari yamubonye hano atuye ageze hariya baramufasha umufamiliye yiwe kubera bari bamuzi ko ari inshuti yacu hama rero urumva usanga sinzi
ariko niwe wakubwiye ko yamuhaye amafaranga yatike kugira ngo ajye Burundi
uyu yambwiye gusa ko bari kubara abantu bamuhita iki sinye avuga bavuga ko ngo yagiye mba ntibaze ko yagiye ko atagiye
nimba bataramuherekeje kugira ngo bamugeze ku kibuga bashobora kumuha iyo mafaranga akayakoresha ikindi ntawamenya aho yagiye
ntabwo bamuherekeje ntawe amuherekeje kubera yuko bari bababajwe n'ubuzima yari arimo baramubwira ati reka ahuko ugirire ubugoryi hano umutari wanyu
ubu se umaze kuvugana na polisi umaze kuvugana n'abantu b'inshuti ze bari bamuzi nawe ugiranyije gushaka abanyengozi aho ngaho muganira iyo mutekereje mumva Ismayeli akiriho mumva Ismayeli yabafunze se mumva Ismayeli yaraburiye hejuru ya Atlantika agana Burundi umuntu yamushakiraye
icyo kintu cyo ntacyo nzi kabisa ntacyo nzi na byaramburiye nicyo bituma ntuze ni uwo mwene wabo namubwiye ngewe aho ngeze nta bundi bushakashatsi nakora
ubu se uyu mubyeyi we afite nyina witwa Mukakwikwi Anna Maria n'umukecuru bamaze gusaza bambwiraga yuko afite agahinda intimba y'umubyeyi yumvikana ku mutima avuga ati umwana wanjye ngiye gupfa ntamubonye ndacyakomeza gushakisha ariko se nkawe n'ubundi aragushimira ko umwana we wamwakiriye nanjye gushimire ko warakomeje kumufasha nanubu kaba ukidufasha kugira ngo tumubone ariko wanagerageje gushakisha kugira ngo umenye irengero rye uyu mukecuru ni iki wamubwira nk'umubyeyi wamurereye aho bigeze magingo aya ni iki wamubwira kugira ngo umukomeze
ibyo nawe ubwiye uwo muhungu we ndarabwiye twaraganiye byinshi sinzi nimba bakomeza kurondera kuko igihe ni kirekire ntabwo namubwira ibyo ni ukwihangana nk'umubyeyi twese twamuburiye hejuru ntacyo tutamukoreye ibyo abantu bose barabizi
Uwimana era rero ndagushimiye cyane kuba rwose wamfashije kubona amakuru y'uyu mwana w'umuhungu Ismayeli barakamfitiye iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane tuzakomeza avuga turarabane twobaze twaba
yego
ariko urumva igihe nikirekire umutewe makazi kumva kumubwira kwihangana agakomeza gusenga nuko mani kore bitangaza mwebwe muri abamenyesha makuru mukomeze kuza murarangisha mu maradiyo yose anyuranye
nibyo turimo dukora hano ku ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro agasaru kaburaga ndizera yuko ijwi ryawe rizagera kure kandi ko iby'Imana bimenywa nayo gusa ni ugutegereza ariko urakoze cyane amakuru duhaye n'ingirakamaro nongeye kwifurize umusimiza madamu w'Imana era
agasaro kaburaga
tujye mu Rwanda mu mwaka w'1994 abana babiri uzabaho Vanessa na Ntakirutimana Jude bakomoka ibyumba bajyanywe muri Canada witwa Bazizane Odette arabarangisha ni nyina wabo wa Ntakirutimana uw'amahoro akaba umwana w'umuturanyi ari mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba
Wendi nuwo muturanye duturanye
None se muri mukazi wawe ni wakubwiye ngo uzamurangishirize uwo muturanye yaragutumye kubera iki ari wubarangisha
Impamvu rero muri mukazi wanjye we amaze kubyara uwo mwana yitaba Imana
Yego
None impamvu ndangisha nuwo waturanye nuko ababajyanye bohereje ifoto bayiho abo bana bombi niyo ngiye nabohereje
Ababajyanye ni bande
Ababajyanye bajyanywe na Serge Irene na Serge Colombe n'abakanadiyeni
Abo babikira babagahe babakuye hehe abo bana
Abo babikira rero ubundi babaga ibyumba mu ishuri ryari hari ryari sosiyali muri groupe scolaire na Notre Dame de Bon Conseil
Yego
Noneho bakora bari mu Zambi bakoraga mu Zambi Rusindi Niho babakuye rero babajyana Kacyiru
Uyu Sero Gislaine ndasuri Colombe akazi kabo kari gushakisha abana kwari gufasha abana bakoraga iki muri zo nkambi
Ubundi nyine bari ba bigisha ga muri sosiyali nababikira ba Canadienne bo muri sosiyali
Yego Yego
Noneho rero ubwo baje gufasha abo bana gushaka abana bakajya ndetse bapfuye bategira kiburira batagira gutababyeyi babo basize Bakabajyana rero Kacyiru akabashyirayo bakabafashirizayo intambara rero iteye muri 1994 bahita babahungisha abajyana muri Canada
ninde wakubwiye ko babajyanye muri Canada
wabimbwiye ni wabanaga nabo yitwa Mukandezi Amerika
yego
yashakaga nawe kwiha Imana abana nabo rero noneho abo bana bagezeyo ubungubu wacu yaramumenye kuko yabonye imyirondoro
yego
aramwitaho rero akajya bamenya ubwo niyo foto niyo wayizanye muri 1997
hanyuma se uyu mwana wa muramukazi wawe yitwa nde
uwo mwana wa muramukazi wanjye rero amazina ye aranyuranye kuko yanyuze mu biganza by'abantu benshi yaravutse nyina yitaba Imana amaze kumwita izina rimwe ryitwa Birori amusigira murumuna we yitwa Mukashari Angelique murumuna we nawe yamuyihaye mubyara witwa Sofia Nyirantamari Njyana namari nawe ni wamushyikirije aba bazungu bamubajije izina kuko atararizi amwita Ntakirutimana Jire noneho abo bazungu bo bamwitiye ije ibyo nabibwiwe na Amerika
ariko irya Ntakirutimana aracyarifite
ntabwo mbifite pe
ababikira Gislaine na Colombe ntibakiriho
Gislaine ngo yitabye Imana rwose Colombe ngo arahari
None uyu nguyu wundi we w'umuvandimwe w'umuturanye ushakisha mbwira makuru ye mbwira nawe yageze kukakira ati babajyaniye rimwe
Uwo rero ngiye na kiriho nimero za musaza we niwe mushobora kuzabaza ibi makuru zababwira amakuru ye neza nawe nyina yitabye Imana bamujyana ise niwe wamwitangiye
urambwira ko mukuru we n'uyu nguyu Karigira Tasiane
yego
muko ise yamwitangiye muhaye ndi yamuhaye bano babikira
yamuhaye bo babikira
icyo gihe abatanga yari mu nkambi yamutanze kubera ko adashobora kumurera birumvikana ko wawe yagiye kubera ko muramukazi wawe yaramaze kwitaba Imana uyu wundi we nabo yagiye kubera ubushobozi buke nta kirera afite
nyina yaramaze kwitaba Imana nawe
ariko se uko numvuje jutse aba babikira ikimwe na Emerita ko nduzi yakuzaniye ifoto ndavuga wambye yuko yitwa Mukandezi Emerita ntabwo yashoboye kugufasha kugira ngo mushobore kubaza ababikira niba haraga kurukabana afite iriya foto yaguhaye yakubye kwa ndi wayimuhaye
ndese we yaje avugana nabo babikira yaje avugana nabo bakamune nabo bamuhaye foto na adresse z'icyo kigo we arazifite nere
bazizane Maria Odeta ndagushimiye cyane kuba wafashe uyu mwanya mbere nitwumvikanaga ariko ubu ngubu rwose bimeze neza aho ngaho ingondore ndumva ibyuma bisakaza amajwi bihagera neza ngaho rero ugira amahoro nkwifurije gutangira umwaka neza uzagire amahoro menshi
namwe rwose murakoze cyane Imana iba umugisha pepe utavangiye
yego urakoze cyane nawe ukugereho
Agasaro kaburaga
tumaze kumenya ko abana bajyanwaga ku kimihurura I Kigali bategereje koherezwa muri Canada aho barerwaga n'umukobwa witwa Mukandezi Emerita twaramushatse kugira ngo tumubaze amakuru y'abo bana yakomokaga ku musozi umwe na Ntakirutimana Jude atuye mu karere ka Nyabugenge I Kigali Kandi hano ku ijwi ry'Amerika nguhamagaye ngira ngo tuganire gato nukubera ko hari abana babiri bavuye mu kigo cy'ababikira de Notre Dame du Bon Conseil ibyumba banyura ku Kakiru bajya muri Canada abo bana bambiye yuko ubazi wabamenye ute mwahuriye hehe nabo bana
abo bana
yego yego ku buryo uyu mwana w'umukobwa Vanessa uzabaho uramwibuka neza uramuzi hari ifoto bampaye mfite na iguhu kareba iyo foto ariko bambye ko ari nawe wayibahaye navuganye n'uwitwa Bazizani Maria Odete bambye ko ari we wayibahaye nyine niba wari umuyobozi birumvikana ko birumvikana hashize igihe kirekire ariko abenshi urabibuka cyane cyane nk'aba nkubaza uyu mubyeyi yambwiye ati Emerita twaravuganye ni nawe wampaye iyi foto yambwiye ko abo babikirana n'ubu bakivugana uko ari bamuhaye iyo foto y'abo bana ndumva abo bana ukiribuka ndetse hari umwe wagusanze ku Kakiru uramumenye uyu muhungu witwa Ntakirutimana warebye ku myirondoro ye nawe ugomba kuba ukomoka muri ako karere uramumenya waba ubyibuka ibyo ngibyo yitwaga Jules ariko ababikira ngo mwamwise Yves uramwibuka waba uzi ukuntu yavuye mu Rwanda naho yagiye
ibyo kuva mu Rwanda ntabwo byagiye ntabwo nabikubwira kuko twarabareraga abazungu nibo bamenyaga ngo bari kujya he nyine nari nanjye nari ndi kwiga ari ukugira ngo nzabashe kujya njyana nabo nyine ngo bagiye ariko ntabwo nyine nari nakabigeze ntabwo nari nakageze mu buryo bwo kumenya ngo bagiye igihe nari nshinzwe ni ukubarera urwaye
Ingoma baba
baba ngo narikumenya ngo amawe ne ariko ndabiri babaga bahawe none ko babigezaga abana bajyanaga amafoto bakajyana muri Canada buri muntu wese umwana umwana ngo ukipe akavuga ati ntiwanyije muyu
Yego. None ababikira ukuntu bateguraga abana babohereza babashakira abantu babarera muri Canada byabaga ari ibintu bijyanye no gukorera ubushake no kuramira abo bana hari icyo hari inyungu mwakuragamo iyo mwatangaga umwana
ibyo byo ndabizi umwana bafataga bakanamushakira umurera umubyeyi cyangwa se undi muntu umuzaniye yabaga yavuze ko adashoboye kumurera
yego
noneho njyewe iyo kazi nari mbitewe kwari ukujya muri komini nkasaba ibyangombwa bigaragaza ko umubyeyi
abyemeye
wa mubyeyi akama wa mwana ba bazungu bakabona umushakira umwaka
yego
nyesuba witwa Yire njya kumuha iyo foto njya gutiha iyo foto ababyeyi ba abo bafamiliye babo nayijyanye mbabwira ni umuryango w'abantu mungana mutyo umwana bagiye kumujyana muri Canada bishoboka ko gushobora ngo kutazongera kumubona abuze undi muntu wamurera buri wese ati njye ntabwo nshoboye ndetse ntabwo nshoboye oke mbona nta kindi nabikoraho ariko umwana wabaga ugiye ntiwabuze umuntu umurera ntiwabuze muri famiye umuntu wamufata
urabyibuka rwose ubwawe warababwiye uti uyu mwana ntagenze ntimuzongera kumubona ni mu murere ni mu mwiteho birabananiza
rwose nabo nabibwiye nabasubiramo n'abantu twari duturanye nyirakuru w'umwana umwana yari umukobwa nyina rero umwana nyina yari amaze gupfa
yego
iyo foto nyishyira nyina rero nyina umubyaranye niyo mvuga ko ari umwuzukuru we niyo foto nyishyira nyirakuru ni uko uyu mwana bamujyane ntabwo uzongera ku ntabwo ubundi buryo wabona kuko bwo kumurera twari tujyari ari mu nkamba ati ntabwo nabona oke ni muri urwo rwego nari namushyira foto ntabwo ndumva ntarongeye no kuyijyana
iyi foto y'uyu mwana mbona hano uyu Vanessa nuku yasaga nuku yanganaga ajyanwa muri Canada
Vanessa we ntabwo mbyibuka ni nkuko ndi kukubwira neje
ura ujire
yego ariko Vanessa ntabwo mbyibuka
ni nkuko
ndi kukubwira
nta yandi makuru wongiye kumenya ntabwo wongiye kuvugana n'ababikira ba bisikutini
bari badushinzwe umukuru wabo yarapfuye yitwaga Mukuru
yego
ndetse namaze gupfa ntayandi makuru mazima nongeye kubona
nta gakuru ka Seri Colombe waba ufite
Seri Colombe ashize nk'imyaka nk'itatu ntazi amakuru ye gusa mbere y'iyo myaka nko muri iyo myaka itatu twarambikiranaga ariko nyuma yaho nimero naje kuyicishamo nicyo mbundi twavuganaga no kuri telefone nari mfite umuntu yari kuri mokoze abakongeye kumubaza ariko aho tunavuganiye muri iyo myaka yambwiraga ko atazi amakuru yabo yambwiraga yabo babikira bandi b'abazungu kambwira ati witwa gutya araho witwa gutya yararwaye ariko abana akambwira ko atazi atongeye kumenya aho babajyanye n'amakuru yabo
hagati aho twahamagaye muri Canada dushaka ababikira bo mu muryango wa Notre Dame du Bon Pasteur ariko tuyobera mu muryango witwa Institut Notre Dame du Bon Pasteur uri mu mujyi wa Montréal baratwakiriye batubwira ko mama Giseline wahabaga yitabye Imana ariko ko batigeze bagira mama Colombe nakomeje kubabaza bambira ko nashakira mu mujyi wa Shikutimi koko mpamagaye nsanga abo babikira babaye mu Rwanda barahari ntegereje kuganira na Sir Colombe ngo numve icyo yibuka hagati aho dusubire I Kigali mu Rwanda tumenye uko abo bana boherezwaga hanze mu Kandezi niwe warushinzwe kubategura yego
imbere yayo hari akazu kari kare kare nshobora kuba hari narabonye baragasenye simbizi kuko nanjye mba hano I Kigali
yego
ntabwo nkaca kenshi ariko bashobora kuba baragasenye ariko kari urukiko rw'ikirenga ngira ngo
ndahibuka
hari akazu niko twabaga hari kari icumbi ryari ryaho ya gute ikorera nosi bazameze nk'uko
iryo cumbi rikaba ryo ryanyuragamo abo bana mbese mwari imbeze nk'uruganda
niwe twareraga abo bana tugasaha kikiki
none ugeregeje kwibuka abana mwari mufite icyo gihe bari nk'abangahe muri 94 mu kwezi kwa mbere 94 mwari mufite nk'abana bangana iki
tukaje kwa mbere kwanza kutema abana kwanza tugaranye nk'abana nk'abana
abana bane
yatangiye dufite nk'abana nk'umunani kimwe gutyo ariko 94 yabaye dusigaranye nk'abana nka bane ari nabo bajyanye nabo
batuye none se mu gihe wahamaze nk'abana mwohereje bavuye mu Rwanda bahabwa ababyeyi hanze baragera nko kuri bangaye
mu gihe nahamaze imyaka ine itanu kugira ngo twohereje abana bagera nko muri 20
muri 20 bose bajyanwa muri Canada.
Bose bajyanwa muri Canada kandi boherezwa muri Amerika mu miryango y'abantu. Abantu. Abo bantu nibo boherezaga nyine umwana niba yaragendaga yitwa amazina y'Abanyarwanda no n'impamvu no kubamenya bigoye. Umwana niba yitwa nta kiruti imana jire n'urugero. Yayitwaga yitwa yenda Jorge de Boro n'urugero. Jorge de Boro akaba ari we uzamujyana wese uzamwatugutse guhera ubwo rero umwana yigishwaga twamubwiraga mu gifaransa kandi niko umwamagana na jenoside imana ya wa mubyeyi uzamwatugutse ya mazina yavuze niyo twatangiraga kumuhamagara tunamuvugisha tutongera no kumuvugisha ikinyarwanda
aha none se nta kiruta imana we mwamuhamagaraga nde
nyine twamuhamagaraga yize cyangwa jireze
yigeze kuba jibe ariko se ive irindi ryari irihe ndashaka
irindi zina nibuka ryaho yagiye
none se ive si umubyeyi ive ubwo ni umubyeyi we
niba atari ive izina ry'umubyeyi wo muri Canada ashobora kuba ari jire cyangwa ive ayo mazina yombi hari ibyo muri Canada bohereje
nasanze ko umwana yitwaga nta kiruta imana Jules ariko ageze iwanyu mu mwita Yves ndashaka rero kumenya mfite impungenge kubera icyo ari rimwe yaba hariho akandi kamwe nabi
byabikunze ntabwo ari rimwe ahubwo ni uko ibyo
nibyo wibuka
ariko ntabwo nta mwana wari ufite izina niba yitwa iryirira nyenyeri cyangwa iry'irinyarwanda yabaga n'ubundi agumye kugira amazina abiri ariko noneho agahindurwa akurikije aho avugiye kujya muri Canada
nta wundi mwana muri abo bari bahari muri 94 wibukira amazina yombi n'umwe
nta mwana n'umwe yabifate umwana niwuka wagiye mbere yitwa Magari ababyeyi be bigeze babonana bavugana nawe ntabwo nzi umuntu wari wabahuje ariko batanga umwana nawe ntabwo ashaka kumenyana n'iwabo ari nabahuje n'abahuje n'umuntu yepfa ko yaba azi aho Magari noneho Magari baramushaka baranamubona ariko noneho ngo batanga we akababwira ko adashaka kubamenya aho yabahora aho nyine ahandi adashaka kubamenya aho yavuye adashaka kubamenya mu Rwanda niyo mpamvu iriya politiki yo mu Rwanda nayo ishyigikiye yo kutavana n'abanyarwanda mu Rwanda iyo babajyanaga ijambo urumva babaga babahaye andi mazi asobanura ko niba afite umwana w'umuzungu wa mwana w'umwirabura azagenda amwereke ko ari umwana we wa kane bitume rero akura azi ko ari
hariho itegeko rivuga yuko unsobanura neza bitubyunze hariho itegeko rivuga ko umwana urengeje imyaka 5 adashobora guhabwa abandi babyeyi
umwana ufite imyaka 5 baramuheraga hariya aho ngaho wakana nyina we na no mwishuri ariko akagomba kamenana n'abakiri bisobanure ko bahizi yuko bitazaborohera kumwumvisha ko atavuka avuka muri Kanada yagezaga nk'imyaka 8 bakamuha ababyeyi be ba bandi bagoba bavuga ngo ko batamushoboye bakabahamagara bakabwira ati noneho igihehe babona ko noneho ari ahantu heza ubutukanye ntimwagerageza abanyarwanda urabizi ko tugenda twikunda bavuga bati umwana tuba mu Tanzania ari yarwaye bwake mfite imyaka 5 none turabona asigara mfite 5 ashobora akagere kari karindwi yashobora no kurangira iye bati nta kibazo ni mu mudusure umwana bakapfukurira umuryango wacu
Madame Emerita Mukandenzi ndagushimye cyane kugaka kanyu ufashe kugira ngo udusobanurire usobanurire abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga uko ibyo byo kujyana abana muri Canada byagendaga wabikoze n'igihe warabareze abo bana nabo babikira urabazi ndetse na bazizane wakumpaye watumye nkugeraho kugira ngo udufashe kubona abana yashakisha ubu nawe azakuramo amakuru azamufasha kumva no gutegereza kuyenda yazabona abo bana ashakisha ngaho rero urakoze cyane uyu mwanya ningira kamaro kubumva ijwi rya Amerika cyane 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 kiganiro Agasaro Kaburaga nkifurije umugoroba mwiza
Agasaro Kaburaga
mukubije kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga muri benshi mutwandikira muri mu Burundi tugafata urugendo rwo gushaka abanyu mwabuze dore ko mukurikira radio ijwi rya Amerika muri benshi kandi mu buryo tuba tutaje neza biradushimisha cyane iyo mutubwiye ko hari ibiganiro byacu mukunda mukadusobanurira n'uburyo mubyumva kandi mubikundisha nabandi hari umutama witwa Jacques Ntakirutimana ari muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo yifuje ko namuhamagara ambwira ko ijwi rya Amerika ariyo radio bumva muri iyo ntara ya Kirundo kuko nta yindi hagera kandi ashima imbaraga z'Imana mu kiganiro Agasaro Kaburaga komera wowe uri mu ihe ntara
kimwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe
irindi sinda ryawe ni rihe none Nkunzimana Jacques rero washatse kunsuhuza washatse kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndakwakiriye aho ngaho mu ntara ya Kirundo mumeze mute
Nakirengo cyane nama ndakumva mu shyaka cy'u Amerika
Yego
ndashimye cyane ndanyiriye nawe
nanjye biranshimishije kandi nkwifurije umwaka mwiza uzawugiremo amahoro menshi
urakoze cyane nanda kwifurije umwaka mwiza mushasha Rude n'ukuje
Yego yego none hari umuntu wawe mwaburanye ushakisha
abantu nabuta ahubwo gusa byaranye cyane kuko urondirira abantu bafite ingorane kabafashe
Yego
Yego
aho ngaho mu ntara ya Kirundo muratwumva neza buri munsi ijwi rya Amerika murarifata neza neza Yego rwose muzajye mukomeza mwumve ijwi rya Amerika tugerageza kubashakira amakuru abanezeza amakuru ayunguruye amakuru meza muba mwifuza kandi tukabaha ijambo kugira ngo mugire namwe icyo muvuga nk'ubu ngubu nawe ndaguhamagaye kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera ko umbwiye ko ari ikiganiro ukunda cyane
nakwandikiye kugira ngo abaduba bagukeneye kugira ngo ndabagushikirije
yego ugize neza rero ngaho Jacques Nkunzimana ndagushimiye cyane ukomeze ugira amahoro kandi nongere kwifurize kuzagira umwaka mwiza uzahinge weze
Agasaro Kaburaga karabona
yabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 4 nongere nibasubiriremo ni 001 202 7 4 6 4 naho ubutaha ikintu kiganiro agasaro kaburaga Nar kumina vinister, nishkini ima.